Good afternoon, Car Drive. Nami, I would choose e-health over imali. That is all be all right. You know, we are one of our shalom des pedele. I can say I keep Hamakamoguchi. Angifingani akasho ngoba enenhlizembi enganizweli nini nenzosala ngemuva kodwa usuke ekhulumiswa yinhlungu ubuhlungu ugula ubuhlungu ugula futhi into ebuhlungu ukuthi ubuhlungu ugule bakutshela ukuthi uwazi ukuthi nalento ephethe ayina cure sokuyamane nje i-treatment yokuzama njengayo i-cancer i-cancer phela ikhimo i-treatment yokuzama ukuthi mhlawumbe wena ingakuphatha kahle ube right so nje cha hayi ugula kubuhlungu.